bishana na babu.
Bishana na babu wewe.
Pandegane, hapa kila mtu amebamba wake. Kwani rada gani na dai rada safi. Otero mambo mbaya mindio baba yake. Aya keti naye vile kamesimama. Macho macho usijitege kamba. Yoni live once kama mbaya mbaya. Jipange we mwenye usibrichie kwaya. Sikia wamejam squeezy nime change diet. Wamejam vile baby mbaya. Wamejam juu squeezy wakini call him. Tete wana mbari mbari yari mbari.
Weka nywele yangu dai wakajam okay. Nika sema femi bado uno wakajam hey. Saifen girl painting si wanakam. Nasikia umejam juu kalenda imejaja. Ja bless me amenika fiti mbele ya enemies. Cheni utoto femi bado plan literally. Drinks weekendi, mini daily. Stando cheki, misi spendi. Nasikia wamejam squeezy nime change diet. Wamejam vile baby ambaye. Wamejam juu squeezy wakini call him. Deja wana mari 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 muta jam na ijam.
Kazi imeisha. Nyosha. Nyok. Ani kuuliza ndugu yangu. Sio kwa mbele. Wameshikana. Nare. Wameshikana. Hata hiki tumeshakuwa hit. Si wanajam. Hii imeshakuwa hit.